Hello guys, shalom. This is RDM the podcast and we are back again. It's another week, a blessing week, and tupo hapa, that means it's another episode kwenye RDM podcast. Na sipo peke yangu, nipo na rafiki yangu Robin. Hi.
Hello.
How was your Sunday?
Very good Sunday.
Ulienda kanisani leo?
No, sijaenda sana.
Sababu nini?
Mambo yaliingiliana tu. Na afu dhambi kubwa niloifanya, nilichagua kitu kile zaidi ya kuchagua.
Nikumbuke siku ya Sabato
nitakasa. Yeah, I did wrong. Nimeomba Mungu msamaha.
Mungu ni rehema, atakuwa amekusamehe.
Yeah, pia nataka ni wakumbushe watu wote ambao wanasikiza RDM the podcast. Nisikana kuna mtu anakuuliza huo unasikiza vipi. Mwambie tu, tunapatikana Apple Podcast, Google Podcast, Audiomack na soon we'll be in Spotify. So ukiingia kwenye hizo digital platforms zote, unaandika tu RDM the podcast. Yani RDM the podcast. Then pale utakutana episode zote toka tulipoanza season 1 mpaka sasa season 2. Utapata episode zote, utapata series nzuri ya episode na utajifunza vitu vingi. Leo ni siku nyingine tena.
Yeah, na pia unaweza kutufollow Instagram pale kwenye bio, kuna links zote utazipata utapeleka huko. So yeah, back to what we are going to discuss about today, ambayo ni soul ties. Ilikuwa ni highly requested topic, iliombwa na watu wengi sana, our listeners of course, kwa sababu tulikuwa tunaongea kitu cha redefining sex in church, na wengi wanasema Holy Spirit amewaconvict sana na maisha ambayo wamekuwa wakiaishi ya kuifanya hiyo dhambi na wanatamani kuacha. Brother, this is very good news. Nilifurahi sana na nilimpa utukufu Mungu kwamba wow, kumbe all this is making sense. Kumbe watu wanataka kurudia Mungu. Sasa wakazungumzia kitu cha soul ties kwa sababu somewhere somehow kuna watu wamekisikia hichi kitu na wanatamani waondokane na hichi kitu. Lakini sasa tunataka kuanza. Wewe Robin, ushaikukisikia kitu kama soul ties? Na kama ulikisikia, ulikisikia kanisani, ulikisikia mtandaoni, ulikisikia kwa watu gani walikizungumzia hichi kitu?
Of course, for the first time nilipokisikia ilikuwa ni kanisani, shule.
Oh.
Yeah, alikuja, of course aliyetufundisha ni mwalimu hapa hapa ya shule.
Wow.
Yeah, kwa anaitwa Mr. Romwald, alikuwa anafundisha physics, alikuwa ndo msimamizi wa ukwata shule.
Shule gani?
Tuseme.
Really?
Yeah.
Wow.
Alitufundisha. So alitufundisha kwa sababu kipindi kile shule zilikuwa zinatokea kesi nyingi sana
za love affairs.
Yeah, za mapenzi shuleni.
Shaikuwa.
Nishwe Mungu, yeah, nishaikuwa kwenye mahusiano lakini niliacha baada ya kujifunza vitu vingi sana, baada ya kuanza mkia Mungu.
Oh, that's very
sad. Nikaamua ni stop kabisa kwa sababu niliona the right path haikuwa right moment na nilikuwa nafanya kitu ambacho sitakiwi kufanya kwa muda huo.
Wow.
Yeah, so tukafundishwa, tukaambiwa kwamba lakini yeye mwalimu alitufundisha kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea shule.
Yeah.
Akatufundisha soul ties kwa upande wa kiroho, yani I mean kwa upande wa mahusiano ya kimapenzi. How do you connect hizo nafsi when you sleep with a woman au a woman au mwanamke akalala na mimi mwanaume. What do you create from you two doing that? Akatufundisha, akatupa some scriptures, nimesahau kwa sababu ni zamani. Akatufundisha, alifundisha akatufundisha the effects behind how you guys will be attached. Tutaiona huko mbele yote.
Wow, yeah. Very nice. Nimefurahi kwamba ulikisikia hichi kwa mwalimu shuleni. Wow, that's very yeah. Nice. Hongera sana. Sababu sisi wengine ilibidi tukutane na ufarao huko ndio baadaye tuje kuelewa kuhusu hichi kitu. Lakini ni kitu muhimu sana kwa sababu Robin, unakuta mtu ameingia kwenye ndoa mfano. Anataka mke awe Asha, Mary, Stella na yeye mwenyewe Rose aliyemuoa. Why? Because kuna kitu alipokutana na hawa wote.
Ametengeneza
nao. So anafika mahali anamtaka huyu mtu awe
sikukupata. You mean mtu ameingia kwenye ndoa au sio?
Yeah.
Amemuoa Jack.
Yeah.
Lakini anataka Jacqueline
awe
Rose au Janet kwa sababu wote alishakuwa nao.
Kuna kitu kimoja flani hivi, they had something.
Lazima kuwa kuna tatizo.
Yeah, tatizo. So anyway, this is deep and najua wengi mtashangaa how deep it is kadri tunavyozidi kwenda. So give us time. Mimi kwa upande wangu bwana, soul ties, akati najifunza hichi kitu, nimekiresearch pia zaidi na kujifunza zaidi ambapo watu wameki highly request. Kuna nilikuwa najua lakini ilikuwa ni shallow na nilikuwa naelewa na mimi mwenyewe nishai kuvunja mimi mwenyewe soul ties and all that, lakini sikuelewa how deep it goes. Umeona how deep it goes and how nitaendelea kuongea hapo mbele. Kwa hiyo kuna mstari mmoja.
So definitely mtu ambaye anatakiwa kuelewa, tutaongelea hizo soul ties ni nini, sawa? Then tutarelate na what the Bible says about those soul ties.
Yes.
Spiritually, lakini pia tutaelezea watu different categories of soul ties
na tunafanyaje kuzivunja.
Yeah. Of course.
Na utajijuaje kama una soul ties.
Ah.
Yeah, all that. Yaani ni vitu vingi, so buckle up guys. Na kwa nini nimesema niko na research, kwa sababu hichi kitu kinasemekana sana kwamba sio biblical. Watu wengi sana wanabaka pale wanasema sio kitu cha kibiblia hicho
kitu.
Au ni kitu ambacho kinasemekana na a different faith. Kwa mfano Waislamu wanakizungumzia hichi kitu na kuna watu wengine tu huko duniani wanakizungumzia hichi kitu. Kwa kuna namna watu wengi wakikiona kitu kinazungumziwa na watu ambao sio kwa imani yao, wana conclude kwamba hicho kitu hakipo.
Yeah,
umeona kuna vitu vingi haviko kwenye Biblia lakini ni legit na tunaviamini. Mfano cha unyakuo. Yaani very minimum scriptures zitaongelea detail kuhusu hicho kitu. Yaani my point is just because kwenye Biblia hakijaandikwa specifically soul ties, haimaanishi hicho kitu akipo. Kwa nilikuwa nataka nilee hiyo foundation ile vizuri kwa unaye kisikia ukakipa sikio la kukisikia. Usiseme sio kitu cha kimungu.
Okay.
Na ukiwafuatilia watu ambao wana deal sana na deliverance, watakwambia hichi kitu ni kipo kwa sababu wanakutana nacho sana. Ni kitu ambacho kinawafunga sana watu wengi katika maisha. Unakuta watu wengine sio kwamba they are demonic possessed, ni kwa sababu wana soul ties.
Nafsi zao zimefungamana
na nafsi zingine. Yeah. So sasa let's get into it. Nitasoma Genesis chapter Genesis chapter 44 that inasema, so now if the boy is not with us when I go back to your servant my father, and if my father whose life is closely bound up with the boy's life sees that the boy isn't there, he will die. Hawa ni ndugu zake Yusuf, wako kwa Yusuf. Yusuf anasema mumbakishe Benjamin ndipo mka alafu mkawachukue the rest of the people to come here. Wale kaka zake wanasema sisi hatuwezi tukamwacha Benjamin kwa sababu nafsi yake imefungamana na nafsi ya Yakobo babake, kwamba tukimwacha huyu babake kasikia kwamba tumempoteza na yeye babake atapoteza maisha. Hiyo ni nafsi imefungamana na nafsi nyingine, and this is one of the example of a bad soldier, kwa sababu unaifunga, yani nafsi yake imefungamana na ule mtu to the point hata watoto wana realize kikimtokea kitu Benjamin baba amepoteza, amepoteza uhai. Lakini pia kuna mfano mwingine,
kwa mimi nina swali hapo.
Yeah.
So kutoka kuna hicho kuna hiyo neno ambalo umesoma kutoka Mwanzo ngapi, Mwanzo
44:30,
manake sasa kuna mtu mwingine alikuwa anajua, alikuwa kama mimi anajua kwamba hizi soul ties ni mapenzi tu. Hapo tumeona kwamba
baba na
mtoto,
umeelewa? Ndio maana nikamwambia this gets deep. I want okay. people to understand this in a whole deeper level.
Deo.
Ili waweze hata ni namna gani wakazishughulikia hizi nafsi fungana katika maisha yao. Lakini pia nakupa mfano mwingine. Huu utatoka Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza. It says, now Dina the daughter Leah had born to Jacob went out to visit the woman of the land. When Shechem son of Hamor the Havanite, the ruler of the area, saw her, he took her and raped her. His heart was drawn to Dina, daughter of Jacob. He loved the young woman and spoke tenderly to her. Sasa hii ni habari ambayo tunaona mtu alimbaka mtu mwingine, unaelewa?
Ambapo kwa Samueli wa kwanza.
Yeah, Samueli wa kwanza mstari wa 10 sura ya 18 mstari wa kwanza pale utaiona. Alimbaka huyu binti. Baada ya kumbaka huyu binti, akatokea kumpenda.
Okay.
Nafsi yake ikafungamana na ule binti to the point kwamba akasema mimi nataka kujitwalia huyu mtu kama mke wangu. Lakini ilianza nini?
Ile connection ambayo
ilianzaje?
Kwenye
the rape.
So hiyo sota ya sasa nimependa kwanza the connection ambayo tumeanza nayo.
Yeah.
Umeelezea watu the first sota ya baba na mwana.
Na baba na
how
mwana.
Is it difficult hata watu kufanya? Yaani unaweza hata Lisa ukawa mpotea. Dada zako akasema jamani hatuwezi kurudi bila Lisa nyumbani. Tukirudi bila Lisa nyumbani, mama hawezi kuelewa. Ya pili, so about sasa kile ambacho wengi wamekizoea. Jamaa alibaka, the connection iliyotokea kati yake na yule dada akataka mpaka kufanya nini?
Amoe. Yaani sasa hivi nafsi ikafungamana na yule mtu.
Yeah, isomo hata mimi naanza kuenjoy
sasa. Mwana, sasa the next verse nitakuonyesha inatoka like Genesis chapter Manza. Yeah, Genesis 34.
Wale ambao waelewa Kiingereza msijainipo hapa mkalimani.
Ah, jamani, mbona kama unani nani?
Hamna siku wale ndugu zetu.
Basi ngoja nitajitahidi like nizungumze kwa nani.
Sasa na enjoy.
Twende Genesis 2:24, sorry. Inasema that is why a man leaves his father and mother and is united with his wife and they become one flesh.
Yeah.
Kwa kuna soul ties inayotokana na ndoa. Hizi zote ni biblical scriptures, ni sehemu mbalimbali ambazo zinakuonyesha namna gani watu
walikuwa connected, nafsi zao zilikuwa
yes,
connected.
Yes, nafsi
zao zinakuwa connected.
Zilikuwa ya, nafsi zao zilikuwa connected.
So hapo Mwanzo, kitabu cha Mwanzo hicho 2 kimesema kwamba mtu atamwacha baba na mama ataenda ataungana na mke wake and there will be one thing.
Yes.
One flesh.
Na kuna mstari hapo nimewatajia, nimesema Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza. Hiyo ni habari ya sorry, nime mix scriptures. Hiyo ni habari ya Daudi, shetani shindwa. Hiyo ni habari ya Daudi na Jonathan ambayo inasema after David had finished talking with Saul, Jonathan became once in spirit with David and he loved him as himself. Hii ni soul ties in friendship. But this was a good soul tie. Jonathan na nani? Na David. Kiasi kwamba hata Jonathan alivyokufa, David aliendelea tu kuishi. It was not a bad soul tie. Lakini tunaona kwamba kuna ufungamanaji wa nafsi wa aina tofauti tofauti katika Biblia. Umeona? Ile ambayo nilikuwa naonyesha kuhusu the Dina, the girl who was raped, ilikuwa ni Genesis 34 chapter 1 pale ukisoma utaiona hiyo habari. Sawa. Sasa sex ni kitu kimoja kinacho develop soul ties.
Okay.
It is not the only factor,
okay,
but it is one of the factors that develop soul ties. Na vijana wa siku hizi sisi tunajijua, sex these times in our days ni kitu cha kawaida sana. Ni kama chipsi yai, wali maharage, andazi na Fanta. Yaani ni kitu cha kawaida.
Chapati na chai ya rangi.
Umeelewa? Umeona? Kwa yani, it's something ambayo it's easily given, it's easily received. Na unakuta, it's worse, in worse case. Mimi nina sexual relationship na Francis, na John, na Jacob, na Juma, ana Asha, ana Amina. So all this is a
na Amina naye, ana Johnny, ana burungutu lake lingine.
Yani, it's just...
Imagine those, oh, hizo nafsi zote.
Hizo nafsi zote. Lakini pia, soul ties, it's not necessarily have to be physical connection. Sometimes inakuwa ni an obsession. An emotional connection ambayo ni beyond. Inafanya mtu ufungamane na nafsi ya mtu. Na nitakupa mfano. Ushaikuwa na watu wanawakubali sana watumishi wa Mungu flash.
Sana.
Spiritual people in their lives. Yani, mpaka inakuwa too much. They know too much about their lives. Inakuwa, unajua kuna tofauti. Yeah. Honoring the spiritual authority in their lives. Wale watu ambao wanawalisha kiroho. Kuna tofauti ya kuwa honor and respect and admiration. Kuna obsession.
Mtu yani ukimsema.
Yupo obsessed.
Ukimsema mtumishi.
Sio tu kumsema katika yake. Yani iwe lolote. Yani unakuta yani amefungamana na ule mtu. Na it's not physical. Kila kitu ni emotional. Yuko attached na ule mtu. Iyo kitu kinatengeneza nafsi fungani. Soul ties inakuwa created. Lakini nyingine ndo hapo nimewambia husband and wife. They become knit together because wanakuwa mwili mmoja. Mwanaume anaacha mama yake na mama yake. Wanaunganika wanakuwa mwili mmoja. Wanaunganika. Hii ni God given soul tie. Mwana. Unhealthy soul ties. Utagundua vitu kama watu kuwa controlled, kuwa dominated, wanakuwa manipulated. Wewe huwezi kuendelea katika maisha yako. Inawezekana kabisa mimi na wewe tuliachana. I'm your ex. You can't move on, brother. Yani you cannot seem to make it in life kwamba umeondokana na yale maisha uliokuwa unaishi na mimi. Yeah. Umeona? Na inakuwa ina sababu tofauti tofauti. Lakini wa Kolosai, Colossians 2 chapter 2, umeona? Tunaona hapa anasema my goal is that they may be encouraged in heart and united in love so that they may have a full riches of complete understanding in order. Yani kwamba hapa alikuwa anajaribu kuelezea kwamba sisi tunaomwamini Mungu tunaungamanika in love. We are soul tied together. But in what? In love. Sisi kama watu tunaofanyaje? Tunaoamini. Na nataka niwaambie watu kwamba lengo la Mungu Mungu katika biashara ya ku restore our souls. Yani his main work is to restore our souls. Kwa sababu Mungu anataka sisi tumwabudu katika roho na kweli. Lakini anasema mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote. Ina maana God wants us to love him with all our souls. Sio kwa vipande vipande vya nafsi yetu, sio kwa kisehemu cha nafsi yetu, anataka tumwabudu katika yani na nafsi yetu yote impende Mungu. Sawa, tupo pamoja hapo brother Robin?
I get you.
Yeah. So shetani is the opposite of that. Kama Mungu yupo kwenye biashara ya ku restore our soul, that means the devil is in the business to destroy and scatter our soul. Umenielewa? Inawezekana kabisa kuna watu waliamini sana katika Mungu, waliamini katika mtumishi wa Mungu sana kupita maelezo, kiasi kwamba nafsi zao zikafungamana na ile sehemu wanayoabudu, to the point kwamba wale watu walivyowaumiza waliacha kabisa na kusali. Wewe hujawahi kuona chiki? Unajiuliza nini?
Nafsi tu.
Inakuwaje mtu mpaka anamwacha kabisa na Mungu kwa sababu tu mtumishi wake wa Mungu kuna kitu alimfanyia ambacho kilimuumiza to the point hajatamani tena kuwa na nani? Na Mungu. Ukute hapo, ujue sasa hapo ndio nafsi fungana yenyewe inafanyaje? Ina exist kwenye hicho sehemu. Ukisoma Psalms 7:2 utaona kabisa kwamba the devil anataka kuichana chana nafsi yetu iendelee kushikamana na vitu ambavyo vinatugandamiza zaidi ili tusimwabudu Mungu katika. Ili nafsi yetu isiwe sehemu ya kumwabudu Mungu kikamilifu. Kwa yeye ana intend muda wote kama simba ungurumaye atukamate kwenye nafsi na azisambaratishe kabisa. Mwana. Na watu wengi wameumizwa sehemu nyingi sana. Kuna watu ni kwa sababu walikuwa kwenye mahusiano ambayo hayakuwa sika sana. Kwa sababu hivi vitu nimeviona na nimevishuhudia brand. Mwana. Mtu alimpenda mtu sana. To the point wewe upendo unajisha wewe uliye uko huku nje unajiuliza. Huyu mtu kwa nini anabaki kwenye hayo mahusiano? Mbona huyu mtu anamnyanyasa? Ni kana kwamba huyu mtu haoni nafsi imeungana. Kuna effect kubwa sana ya sisi kujiruhusu mlango wa nafsi zetu kufungamana na nafsi za watu wengine. Na huo mlango ni sex. Sasa hivi vitu huaga hatuambiwi. Tunaambiwa tu kwamba sex is bad. Lakini hili pazia la huku nyuma ya kwa nini hichi kitu si kizuri. Tunaambiwa lakini natamani tuambiwe zaidi.
Tuambiwe mara ngapi wakati ndo tunawaambia?
Mimi na yeye brother ni vijana. Tunazungumza hichi. Tunatamani hichi kitu kiwe kanisani, zungumzwe na watumishi wao. Watuambie, watuelekeze na hata watu walioanguka katika dhambi wajue wanasimamaje kuondokana na hizo nafsi fungani ambazo zinawachelewesha sana 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 na baraka kwenye maisha yao. Umeona? Watu wengi ambao wako victimized kwenye maisha yao wanajikuta hichi kitu kinawafuatilia sana. So mimi I'm going to introduce you the 4 R's for RDM the podcast. 4 R's zitakazo tusaidia kwenye huu mwongozo. Ya kwanza itakuwa ni repent, ya pili itakuwa ni renounce, ya tatu itakuwa ni remove, ya nne itakuwa ni restoration. Sasa I do know kwamba hatutaweza kuzimaliza zote, lakini at least tuanze na moja au unasema
tupige moja
au sio? Sawa. Repent anything ungodly ambacho likiruhusu wewe kwenye maisha yako kikakufanya uwe na soul ties, kwa sababu dhambi ni mlango wa nafsi fana. Maana nimesema kuna nafsi fungana aina hii, good soul ties and bad soul ties. Unhealthy soul ties zinapata nafasi kwa sababu ya milango tunayoruhusu katika dhambi. Linda sana moyo wako kuliko kitu chochote, maana ndipo zitokazo chemchemi za uzima. Ina maana kitu chochote utakachokinyanyua zaidi ya Mungu na Yesu katika maisha yako, amini kwamba nafsi yako itafungamana na hicho kitu 100%. Na kikifungamana na hicho kitu 100%, ina maana baraka za Mungu itakuwa ni ngumu sana.
Sababu tukao kuna kama gate au mlango hivyo unazuia. Zikija zinagonga kitu.
Zinagonga kwa sababu nafsi yako haiko 100% kwa Mungu. Utapokeaje kutoka kwa Mungu wakati nafsi yako imeshikamana na vitu vingine? And one of these things is sexual sin. Dhambi ya zina. It be a boyfriend, girlfriend wako, ex-girlfriend wako. Kuna watu ambao wameumizwa. Brother, I have this ushuhuda. Kuna mtu ambaye amepitia machungu kwa sababu aliingia into sexual sin na spiritual figure. Kuna vitu deep. Kwa sababu watu tunakuwa very vulnerable.
What do you mean aliingia na spiritual?
Babake wa kiroho, mchungaji wake.
Aliingia kwenye mahusiano.
Umeona? Aliingia kwenye mahusiano ya kimwili.
Na daddy.
Mbona umeisema vibaya la daddy? Umeisema vibaya. Umeona? Kwa sababu gani? Tuna tendency ya kuwa very vulnerable around our spiritual leaders, our spiritual helpers, kwa sababu tunaamini katika wao tutapata msaada ambao unatustahili. Kwa hiyo kuna watu wengine sasa bila ile foundation nzuri ya kuweza kutambua mambo, unakuta mtu anapitiliza. Kuna watu wengine ambao ni kweli sio kweli. Yaani sio kweli. Inafika maya anakuambia mimi hilo tatizo ili tuweze tukalisolve, I have to know you. How do you know a person? I have to engage with you sexually.
Na hivyo ndio jinsi ya kumjua mtu.
Inafika mahali mtu they lose themselves. Nafsi fungana inatokea hapo. Maumivu makubwa yanasababishwa kwenye hayo maisha. Wewe unacheka kwa sababu hujai kukutana na hicho kitu, lakini mimi I'm telling you,
I know. There is literally cheki.
Unacheka nini?
Cheki Newton Fletcher nimkuuliza. Hivyo ndio jinsi ya kujua na mtu sexually.
Kwa sababu nakusemea wewe tena nime wewe unaniuliza kwani
mimi kwani ni spiritual father?
Wewe unajifanya mwinjilisti, unatangaza injili huko, usijue kaenda huko kwa dada huko. Unaweza kwambia unajua mimi ni mtumishi wa Mungu, naweza nikakusaidia. Kuna namna watu wanawaterm watumishi wa Mungu, so they are easily wanapokelewa easily kwenye nafsi za watu.
Swali langu. Umesema tu deal na 4 R's. Au sio? The first one tuna deal na repent.
Hapa
kwenye repent, umesema kwamba we should repent on anything ambao kilitrigger sisi kututoa kwenye kutuweka karibu na Mungu, let's say. Yaani ikaweka nafsi zetu zisiwe na connection na Mungu.
Yes.
So how do mtu ana repent vipi, ili kwa sababu tumesema tutaongelea point ya ku repent. How mtu anatakiwa ku repent vipi? Mimi nina dhambi saizi. Okay, nishazini tuseme jana. How do I repent from that?
We will reach there. You are multiplying
mushu.
Steps.
Ah, okay. Kwa sababu nilijua ba kila ara ina imejibeba imejishibisha.
Tutafikia huko kwenye how to do that. But hizi ndo how to do that. Step number 1 is to repent. Ku repent ni nini?
Ndio, yani that's my question. So kila mtu anaisikiliza hapa anajua ku repent.
Ndio hicho nimekuuliza wewe. Wewe sinajua unajua maana ya ku repent.
Ndio unataka kusema wewe sijui. Sina maana nipo hapa.
Unatakiwa utubu.
Aha.
Unatakiwa utubu hiyo dhambi.
Okay.
Umeona? Utubu dhambi yoyote ambayo umeruhusu kuifanya ikakupelekea wewe ukawa una hiyo.
Mimi mgeni kabisa. Sijui namna ya kutubu.
Wewe ulitubuje ulivyokuja kuokoka rafiki yangu?
Ah, mimi nazungumzia mimi na
okay, fine. Now you are speaking for the benefit of other people. Na mimi nataka na wewe tukusikie.
Mimi nilivyo tubu mimi inawezekana ni tofauti. Nataka sasa wewe utusaidie. Tunatubuje?
Niwasaidiaje? To repent ni kukiri yale maneno, vile vitu ambavyo umevifanya na vile vitu vyote na kumwambia kwamba Mungu, mimi ninageuka na nina repent. Ku repent kwamba I am quitting my old ways na kugeuza nia na kufanya ambayo ni mapenzi yako. Yeah. Kwa hiyo lazima ufike mahali urepent, ukiri kwamba mimi an obsession that I had over this person ikanipelekea nikafungamana naye nafsi, na katika hiyo imenifanya nisikuabudu wewe Mungu katika roho. The whole point of this nachotaka ni hiyo. Tunarudi pale pale. Nafsi zetu ni za Mungu. Nafsi zetu ni za Mungu. Sio nafsi zetu sio kwa ajili ya kitu kingine chochote zaidi ya Mungu. Kwa hiyo ukiona nafasi ya Mungu inachukuliwa kwenye nafsi yako, you have to quickly come and check it out kwamba je, kuna dhambi nimeiruhusu? Ni kweli. Ninahitaji kuufunga huo mlango wa dhambi. Unaufungaje huo mlango wa dhambi? Unatubu ili uanze upya. Umeona? Any obsession you had ukajiruhusu kuwa taken advantage of, kwa sababu I'm speaking like this kwa sababu wengi tunazoea kulalamika sana. Unajua mimi nilimuamini ndio maana akanifanyia vile. Jisamee wewe uliyejiruhusu ikafikia mahali ukawa taken advantage of. Umejikuta uko kwenye gereza, umekuwa hostage because of that sin. Umeona? You need to release yourself, you need to forgive yourself, you need to ask God for forgiveness, and sometimes you even forgive that other person ili wewe uondokane na ile bond, ile soul tie ambayo uko nayo na huyo mtu, because sins opens a door to your soul to be held hostage.
Nadhani kwa leo tuishie hapa ili madini mengine tuendeleze tena Jumapili ijayo. Bwana, hii ndo raha ya kusikiza RDM the podcast. Mimi na Lisa tunakuepo hapa kwa ajili ya kuendelea kujengana njia, kuoneshana njia katika kile ambacho tunakiamini. Na kama tunaendelea kumwamini Mungu, basi ni lazima tuendelee kuishi katika yale maelekezo, katika yale mambo ambayo Mungu anataka tuyaishi. Hii ni RDM the podcast.